da chamashada hagaysa qalbiga u tanjeeri kaaga mid kala uma joojinayo darada uma jawaabo niyada chamashadu hagaysa qalbiga u tanjeeri kaaga mid kala uma joojinayo darada uma jawaabo bawdu sugay adiga chuudada ween daren chaagu beray haya igu si jibarmay wadno ho chaagu sugay adiga chuudada ween naftay du chanay nafta qalbay ka hesha maane intaad mariso chaleedo soo joog suurtay bakalay naftay du chanay naftada qalbay ka hesha maane intaad mariso chaleedo soo joog suurtay chaare qulub ku doontay jamaalkaagu ma aanto ku weendunidan dul joogno chaalka ada sameeya la chaare qulub ku doontay jamaalkaagu ma aanto ku weendunidan dul joogno waha qad kaga fiican chibooday markaan ku weego waxa tahay jawhar luula kacheystay haween darka lacha qad kaga fiican chibooday markaan ku weego shamaane intaad mariso chaleedo soo joog suurtay bakalay naftay du chanay naftada qalbay ka shamaane intaad mariso chaleedo